si na aga Chukwu nyamo amamihe nwere ledali o si na aga Chukwu nna akara aka njire bịa n'ụwa o si na aga Chukwu nna mụ ngọzi niile gọzi mụ o si na aga Chukwu nna ihe ọma niile nwerele
o si na aga Chukwu nna
amamihe nwerele dali ewo
o si na aga Chukwu nna
akara aka njire bịa n'ụwa
o si na aga Chukwu nna
ngọzi niile gọzi mụ Ezele, naanị gị bụ chi nwere, ọ dịghị onye dị ka gị, ọ dịghị onye nja maara atụ. Jehova Shama, naanị gị bụ eze, ọ dịghị onye dị ka gị, nobody be like you. Chukwu mere mụ bịalule ihe ọma Chukwu mere mụ bịalule ihe ọma Chukwu mere mụ ihe ọma Chukwu mere mụ ọnụ m apụghị kọcha ya ihe ọma niile nwerele
Chukwu nna
amamihe nwerele dadi o
si na Chukwu nna
akara aka njiwe bịa n'ụwa
o si na aga Chukwu nna
ngọzi niile gọzi mụ radie
o si na aga Chukwu nna
ihe ọma niile nwerele
o si na aga Chukwu nna
amamihe nwerele
o si na aga Chukwu nna
akara aka njiwe bịa n'ụwa
o si na aga Chukwu nna
ngọzi niile gọzi mụ radie
o si na aga Chukwu nna
bịalule o bịalule ihe ọma Chukwu mere mụ bịalule ihe ọma Chukwu mere mụ bịalule ihe ọma Chukwu mere mụ ihe ọma Chukwu mere mụ unu mara ọnụ m apụghị kọcha ya ezigbo ụmụ ị nyere m the God of Israel na you be Alpha na you be Omega I salute your holy name all you giving to me that year they are all for your glory they are all for your honor I reference your holy name must bow and every tongue must confess that Jesus is the Lord. Ihe ọma niile nwerele
o si na aga Chukwu nna
amamihe nwerele dadi
o si na aga Chukwu nna
akara aka njiwe bịa n'ụwa
o si na aga Chukwu nna
ngọzi niile gọzi mụ dadi
o si na aga Chukwu nna
amamihe nwerele dadi
o si na aga Chukwu nna
akara aka njiwe bịa n'ụwa
o si na aga Chukwu nna
ngọzi niile gọzi mụ
o si na aga Chukwu nna